number 2.0.
Inumber 2.0.
Njenga manje ke e-studio sino Mlungisi Gumede AKA Mvana Gagogo
is in the
building umsakaza uKhosi FM.
Lele boy.
That's how you know I'm in the building. Yo man.
Fana kakhoko grand uthem.
Hayi ngiphila kakhulu mfethu ngezwe ngakuwena bhuti wami.
Ah lo nathi mnandi mfethu mnandi.
Manje yini special umfana kakhoko sonke somfana kakhoko manje. Nam ngumfana kakhoko.
Upala kakhoko.
Yena umfana kakhoko
ngomthile.
Ngomdala.
Umfana mdala.
Hayi lo muntu akafinana ku 2029.
Never.
Umadidwa intshebe.
Uthi umfana kakhoko akakho 40 ngithi phela uyamlama lo ntwana wena.
Kaphela kushuthi mayese na 40 kushuthi ubaba kaGogo
ubaba Eh wasbo awami mfethu
Eh mfana umfana namathe hayi
pop lo mfethu zwani
Ayese na 40 akwazi ubo mfana
sengubaba kaGogo
sengubaba
Because mfethu ucabanga ngoba sekunabantu abathi Gogo kuGogo wa manje yebo le yona
Oh yeah
sekunabashana bami sesithi Gogo ngibatshethe lalelani la uma uzala mina uGogo wenu lo owa
Hey owami
so unengcuse ngakho
zintathu mfethu
zu 3
ya talent yo asanda no okuhle
bro akadimino vila pass bro yazi mini one mfethu
hayi mamela njayami
ngayibambezela
njayami hayi ukuthi hayi mamela hayi ukuthi uyavila lapha uyasebenza ubhizi kuukuthi ushuthe ama black
yakhe lapha
afiki lapha enethimba
ubhizi
Alifike intanjeni. Hayi kuzolunga lento bethi ibekwa uNkulunkulu lento baba. Yeso sibo.
Yeyantu
kwala khona umama inento ehlale ngalweni yabo. Kwalomama ehamba eshaya umjongo.
Shekezi
uNkulunkulu mesethi nedlozi lakho selithi sesifuna ukuvuka komunye umuntu la ezizukulwaneni sale ekhaya. Kuzohlala mfethu.
Eh so lisi yakwazi uyaphuza.
Uyashaya yabo.
Uphizi uyenza na ungangawe kodwa
imphumele ngakaveli
thiyayi hayi awuthi yezo ungangawe
yazi yazi sithecane but
yazi kusebenza kanjani uphizi
hayi sovela imphumele isogcina iphelile
mfethu mhlawumbe just ukuthi uphinde utshele omunye umuntu ongakwazi kahle ukuthi masithi umfana Gogo sikhuluma ngubani futhi wakuphi
ya mina umfana kaGogo Mlungisi Mhlongo ozalwe intobazana kaMhlongo nomfana wakaGumede Hammersdale endaweni yase Hammersdale ngikhulele khona nje mfethu eHammersdale unit 4 ikasi lamagasi umfana kaGogo kusuke le Hammersdale waqala khona umusic emabangeni aphansi but waqala ukuba serious ngabo 2005 after ekade selalele imagawula kaMojapuno noShontshi ukuzwa abanye abafowethu ababeka le ndaba ngesiZulu kamnandi because umuntu bebuya lalele lo mculo wangasenhla nezwe yabo ebekwapheshe in fact so walalela insizwa emishaya amagama kamnandi kanje ngesiZulu wabona umuntu ayibo na into iyenzeka yabo 2005 umuntu waqala waba nama projects a serious aqala ukwenza mfana kaGogo ke kulokazalwa lapho sibo
eyuvala kaGogo
2005 lapho
yeah ngijele uyambona ncana njani
hayi ese serious egemini nothi ukuthi ezalwa
mana ke isiphetho sikuthola nini
isiphetho sangithola ekuhambeni kwesikhathi nje khona i track engayikhipha kuthi Hammersdale anthem
yeah
ikhuluma nje ngendawo yangakithi engangikwazi ukuyishangisha emlazi umlazi wonke umemezi Hammersdale ngishaya emolweni yonke imemezi Hammersdale noma ke blanga ngifika khona so kwaba khona ukuthi kwakupushwa ama vote for i-album lazakwe ungane wangaproach wathi wayizwihle ngakusakhona ilokhuzane la futhi ngayishaya kwi Clever Unga Give Up then after that kwa ukuthi bayilalelile because nozakwa waba khona la ekhaya ekusebenzeni
yeah
so kanti bayizwile kwathi indoda ngeke awusondele kwakuyikanyuswa if I'm not eqadi hall awusondele ufike hey lapha mfethu kwavalwa ihall abantu bagcina sebeshaya ichorus ngisho sengirapper kwavesane nje kwalit ngendlela esimanga so that's where amajita aqala ukung approach ukuthi hayi wendoda awusondele sisebenze sibone ukuthi singaphuma nani
so ngiyakuzwa ukuthi ukhuluma ngongane ukhuluma ngozakwe obviously khona no Danke Okay. So yonke le ngxabane yenzeke emajideni sonke lesisikhathi wena njenge out esibane nabo wena wawukuphi nalokuthi ubudlelwano bakho njengamanje buhamba kanjani namajita ongane uDanken nozakwe onke ama out
amajita uDanken nozakwe nje bebese kaslam kade ngilontsha yona ingoma engiphushayo imali ningi featuring uBravo Simnandi ungane asikaze saxabana but ngabona ukuthi hey insizwa la zibhizi and pay in mind ukuthi kwafike kwapushwa uzakwe and kwaqhamuka seqhamuka uSkuva ukuthi wakhe fanele kuphusha ialbum la Skuva. Okay, kwathi hayi emva kwaSkuva ndodo uzosondela. Kwa ukuthi kuthi hayi ubaba usithole mfethu uzakwe ukoleteni ialbum. Yabo baphinde kwathiwa iAfro Duncan fanele ayingibona uthi ayingeke.
Wabonjani uzocina
but ngangafuna ukuthi ibridge ngivesane ngilishaye ngilahle phansi saqhubeka sakhuluma nongane sa Grand kwa ukuthi mina ngibuyela elokishini khona umjito Brave usese Jose manje ngathi we Brave what sondela ndoda so record lo mculo esiloke so record asubeka lapha ngaphinda nangala ngawu record ngoba mhlawumbe mfethu hey ngangiyoshawa ama depression nayo yonke lento kwakufika to a point la kusethiwa hey ndoda ume kancane speech yabo luckily bathi kwekwenzeka yonke leyo nto amajita engibona ukuthi abhizi but ithuba lama liqhamuki kwa ukuthi ngizothi mina khona umsebenzi engiphushayo kubantu abantu babasani bawuthokozela hayi ngafaka leso spirit mina ngathi no wathi ngiqhubeke ngisebenze ngale kwawo amajita but si grand ungcosi noma inini mekhona advice engidingayo ngibuyela kuyena sikhulume WhatsApp call noma WhatsApp njalo away and phone call away uzakwe noma inini siyakhuluma uSkuva noma inini siyakhuluma sikaze saba nenkinga labafowethu
okay that's nice before stringing nge mixtape yakho ekhiphe 2017 ngifuna ukuthola la ukuthi abantu ababhaya specialize amapiano zazumfana kagogo obhizi busy ngamapiano but lezi hip hop zinokuthi hayibo
nami
zazalana because sina umfana kagogo nangu mhlambe le yonto if kokuthi uthi kamezile mhlambe umsebenzi wakho kwenzakale kanjani nokuthi mhlambe ikuphathe kanjani wena emotionally and otherwise
yazi ngathi uyazi ofebe sikhuluma yona le yonto noli ukuthi kwathi kuqala kuintwana kade yenzile ya video yayiyenzile that went viral kwa ukuthi uMampintsha uyayifuna le yantwana ukuthi hey ufuna ukusipana nayo wabhala ukuthi ekhona ingoma afuna kuyenza nomfana kaGogo ngizwa uFacebook iphone yabhaza busy mangicheka yini sithini yabantu congratulations
uyafuna uMampintsha
yabo abantu bakubheka le nto ethi shimo uyafuna nami ngithatha ukuthi phela house asebenza noMampintsha futhi uyangazi yabo senza ialbum leli la Duncan ikoze kuse nginaye lapha nomshizi ngitshothi hayi kushuthi leso sto ngibuyele kuyena angingamtholi ocingweni ngibuyele kuyena ngimshiyele imessage mase sebuyela kumina utsethi hey mfethu kade ngikufuna la sengize ngashiya imessage kwi already lathi usesikoleni kanti hayi
angisafundi
ngiyasebenza mina sesikoleni kanjani yabo so washutha nge mfethu ngini mina ulo reply umfana kaGogo lo sinawe kwi album la Skuva uthawu yini pho la majita angashonga ukuthi at least umfana kaGogo omncane noma benze ushintsho luthize kanti mfethu angazi but ngisafuna ukuthola ukuthi kwenzakalani because leya into yayisayinja kumina yabo and iye yakuphazamisa umoya lapho but ngokokusebenza nje ayikazi yangilimaza kunaloko mina sengishaya into yami page fan page yami yakhula anginankingi ukuthi ufike ngepiano ufike enjoy hip hop engishaya ngoba ngishaya into yami ukuthi ungenele ukuthi wena ubuthi ipiano la ziyakhala ufika la kwi page inye number yanyuka ba
ngiyicabanga nje lethu ukuthi wena ulandele iout eshaya ipiano futhi yabona hayi bona out le ya rapper
lethu
uzakalani la
uthi yanentebe futhi manje
hayi akuyeni bona gogo le
but umuntu kodwa ke uyafika yo check i link a check umsebenzi
Yeah, kumele umdizayine.
Beshap. Yeah.
Woba umdizayine.
Sizokhala.
Eh, wakwamcabanga
umdizayine. Eh, na kumele ikhale.
Ngoba sakunikeza le platform manje.
Mina
uma ukhonto ibhalile.
Because u aware.
I'm sure. I'm sure.
U aware. But aware grand sharp ukuthi umfana njobe isho this guy bro is been in the game.
Umfana
kwasazi
album la Skuva laphuma nini mfethu lalinayo umfana kaGogo liphuma under Afro.
Sikwazi kahle lokho. And lento engiyishulo vele ukuthi yes mhlambe kungaba nakho lokuthi sonke sabafana baGogo kwadwa ama artists angikwazi njengamanje mina ngikhulisa uGogo ne. But angikwazi ukuqhamuka manje sengithi sengiyacula ngumfana kaGogo because siyamazi.
Angaqhamuka edlala ibhola it's fine but not ukuthi sibe kule.
Ngaqhamuka ngidayise ama sweet yes. But ukwazi ukwenza into njenga exact mhlawum ungathi ke umfana wakho kwangempela or something njengokumaskani behlezi benza it's fine
yabo njengamanje ungena
yabona into enjalo but njengamanje untanga bekacava ukuthi umfana mina nami umfana ngifuna uqhamamva neyangiphatha abuhlungu lento
yazi into engithusile sibo ukuthi athi umfana kaGogo of air athi yazi li ukuthi ngaze ngakhuluma even nanomphathi wakhe ngimtshela ukuthi kuse are you aware ukuthi khona umnye umjito uthi umfana kaGogo segimini nayo ophushayo you know le nto le ingathi iyenza inkinga yabona kwi brand yami nayo yonke into and
bayakhombisa mfethu ukuthi abangihloniphi mina because I think bangweya bathi bebe checka umfana
angabona ukuthi hayi
ukumnaka indaba yakhe umfana wayefika egameni kwakufanele mekufika kuthi intwana kwangathi uyayishaya lento yakho umfana boy awusondele la but leli gama selikhona yabo ukuba wayenabantu ababe zazi ngebusiness labo ku music. Okay, we do have this name,
but bona back undermine.
Sure, yeah. Like, yes, exactly, yeah, Sbu, exactly. Babuka but maybe bona hey lo muntu ku Facebook hayi akana lutho, there's no major company, but
hayi
so
help
with him, so
kudle
vele kwathi wayisongena because ku kanjalo umfana wayazi ngomfana kaGogo, he's a fan, it's just that waba nenhlanhla yabo.
No, no, it's fine ke noma ungasayikhiphanga ke mhlambe ingoma omdesigner directly, but mhlamba ama subliminal engomeni lapha nalapha kumele umbambe nje nge 1 no 2
yeah, ikhona ikhona khona i track engike ngayikhipha abantu
bazothola naye kuma piano naye uzorithalate kuma piano naye
akithi intwana intwana ngathi ya rapper nawo ne ukazama noma ngisho ukuthi umfana beya awe ngumfana kaGogo bro he was a wen
owe yizo ukuthi hey umphele yabona nje ma no rapper nyana kushuthi vele uyayilandela hip hop and vele uphuma ekhaya kwaZulu
la ngasekhaya wesibulo yamuntu ubengazi
yeah
ubengazi but it's fine ke fan mfethu but then it's enough
yeah,
to do manje
sitshele ngelokhu njani nge mixtape yakho leyo ikhiphe 2017 ne
yeah leyo mixtape yona mfethu ungayiqamba ngegama le Oledi kuloyo nyaka ngisaspana namajita njoba ngisho ukuthi ngave sane ngabuyela kuitsotsi yami emumva ngathi ne mfethu ngiya recorda la namajita but okwamanje focus isa kula majita since eneyinkampani wona ezidinga ukuthi a release umuntu a release so kungakho nesikwenzayo sathi sisaphakathi nendawo kwaba neshwa ngadlulela umaya bo so ngayiqamba ngathi lethiwe leyo album ukhona uSkuva kuyona kune intro njengayenzelo uzakwe kuyona ngisibane nomthunzi kuyona kukhona no La Costa Ration
umthunzi lo beka se
kusanele yeah. Insizwa yangakithi leya naye yase 6 ngayithatha nje ngathi emfethu awusondele la naye isayinsizwa nje njenganami
before umthunduzi ngaleso sikhathi wayengakaculi ne isigcino wayengasiphathi
isigcino wayesekongelela imali
kodwa
singakhali
sengibona emva kwesikade umjiti esemnandi mme ngithi ku Instagram how kunelokhuzana yalo mjita mfethu i request
ka lo mjita no kumele umjita lo
sibheka mo
sewimina sathi hey mfethu khamba kanjani la
sasha ngebomb
sengaphuza kwinaka cause mina nje ngangumuntu we Facebook like serious namanje monga check u Twitter wami
cha isho nje njaya muthi hay what's more big out
mina ngiyare bye lo ntso mfethu mina sasotakulana la ngempela kuba ngakufikile
Lamaka.
Ngabaxabaniso umkhaya mfowethu. Ubaxabaniso umkhaya. Umkhaya wami lo.
Cha mfethu, always ibela ni out. Ake sikhulume.
No, like seriously, mina ngumuntu.
Yeah, mfethu yak inbox ayakulanda mfethu wena usha ngebomb.
Uyabo manje kwenzakala kanjani?
Buka manje kodwa. Buka
sengilongithe bafo.
Eh,
ayizami ukuthi bafo.
Buka thaya.
Thaya kame kancane.
Usuthi ngiyasibona isiqhinga sakho mina ngishaya ushayani ke wena.
Eh, seyakame kancane, akame kancane. Fana usa rap hey, ngihamba noZulu mina. Yakame kancane yabo but okwenzeka kwangempela yabo manje ama social network ayanda abamaningi mina ngisay focusele ku Facebook yabo manje besisa focus ethenini uzothi hayi ngilandele ku Facebook usuyaphinda uzothi ngilandele ku Instagram usuthi futhi ku Twitter yabo manje sesiya TikTok kuloke kuyeza so bengisazama ukukhulisa lokho kodwa because wonke amanye ayabhede into esa right kusaw Facebook for now nami ngisa focus ekuwona ukuthi mingazi ukuthi khona into engiyenzayo ngiqala lapha ya ku Facebook ukuthi ngithi ngiphusha la
mfethu yeah so I same vision record inkampani yakho
itsotsi yami uPK Mncwabe wase Hammersdale
oh itsotsi usipana nayo
yeah insizwe ngisipana nayo nje eyintweni eziningi mengithi mfethu hey naku ngine interview angenzela isithombe mengithi ngifuna ama clip aw edit lapha insizwe nje mfethu ehlezi ilindele ukufaka isandla noma inini music yakho ikhona ingoma futhi esike sayenza nayo inkinga une production une studio uwenza uyabo lo muntu umnika yonke into uyakwenzela uyacula vocally uya rapper ushay beat uyakuedithela i-video so insizwe ehandi kakhulu kumina mfethu because khona ezinye izinto oyikhokhelayo zonke mfethu so okunye manje hayi ndoda hayi zwakala mfethu
sisibani
available ngi-free yabo
so nisibana phezukwane manje
njengamanje mfethu ngisazama ukuhlanganisa umusic nje ngizolodedela isingile ukuthi abantu bangalahlekela ukuthi usashonaphi lo mjita ngisazobeka umusic osakhona ufuna ukuya kwi-album mfethu mengulalele ne-quality yawo so angakafuni ukuthi ngithi bengiloke ngithi ngizokhipha i-EP because 2017 kuphumelela project lethiwe so it's been a while but ngiloke ngidedela amasingile ukuthi abantu bangagcini sebethi ah umfana kaGogo samaze yabo ngiloke ngikhipha kancane but ngifuna nokubona ukuthi kwenzakalani because ngisapha ngempanda mfethu siyafuna ukusayina siyayifuna inkampani yize sikhali insizwa phambili kungcono nathi asambe siyoqhemeka ngoba siyabuka
ufuna ukunqala
dawu at least ukuthi hayi aningitakule noma umnyaka ube munye noma kube ukuthi album eyona ngoba igcineni mfethu ukuze uvele limala akungenani but bese lemva kwaloko uyaqaqeka because uzogcina ngihleli kanje.
Yeah. So abantu balindeleni ku staff sakho abantu basalindele umfana kaGogo lo omdala nomso commercial kakhulu
njengoba manje umsebenzi nawe. O commercial in fact because we try to ukuza ku market sizama ukwenza izinto ezisiphanayo ezidayisayo mawulalela le track le engiphushayo imali ningi ngizama ukuza toward i red mfethu because manje ukuloke ngiprove ukuthi ngiya rapper mina mfethu ngiyazazi angistout yabo so I don't have to prove point anymore. Yabo so manje ngizama ukwenza umusic ozothi mawulalelwe induna emsebenzini lapha eSafari noma ulalelwe noma ubani umuntu osestaffini emotweni engigibelayo akwazi ukuthi hey imnandi lempahla yakho yabo noma ngathi waka relate noma ngathi aka understand ukuthi ikhulunywa ngani but akwazi ukuzwa lo mculo khona ingoma ekithi meyidlala mfethu uthotha usuzo lokucula le chorus lakhona noma ngathi ubuze ngathi kubangela isidina yabo sure izinto ekanjalo izona izinto engiyifunayo manje kwenza into ezodayisa nezowenza umuntu onenkampani athi no hey lo mjita ngakwazi ukusebenza naye mayibona mina boni profit.
Nice. Okay. No, asimdedelele ibeat ne?
Yeah, hey. Yeah, you are ring. Umfana gogo ring.
Iqiniso libeka njengoba linjalo.
Egcineni bethu mesishaya istrati siphelele estradini. Kufanele kungena ukudla phezulu kwetafula mfethu.
Yeah, abantu sicenise namhlanje mfethu abasalaleli ama lyrics.
Yeah. Yeah, yeah.
Hayi thina we jam, hayi we clapping. Awungitshele bethu eclapping nginenkinga ngize eclapping. Kumele ngilandelane nama lyrics bafethu ngise clapping. Yeah, I just want something to jam to.
Vokala.
Oh, yiko kade silalela. Hey, cishe ngasho amagama.
Khona indawo yakuzona uma ufuna lezo izinto ekanjalo mfethu.
Oh, uma ufuna abantu abawork.
Awuthi no. Hoy. Khona uma wazi ukuthi ufuna nje ukuyolalela i-rap. Yabo, uyashona lapha ya kwi-hood versus hood, uyazi ukuthi
ulalela i-rap and then ke uma ukuthi ufuna ingoma ke.
Uma ufuna ukulalela music
abawork ke.
Sibo. Uyakuphi? Nami ngifuna ukwazi la ithekwini ukuthi uyakuphi. Ngisakulalela.
No.
Hayi ngakutshela
nami.
Uma ufuna ingoma ewek ukuthi uyaphi eThekwini?
Eh?
Ngakutshela ukuthi uyaphi?
Uyaphi sibo? Ngiyengizwe. Kona mhlawumbe ngizoya kwaBheka.
Hayi hayi. Bona Charlotte kune out bethi iyayisayinwe. Kumulele out le iyayisayinwe yiloku njani mabala noise yase I think yasemnambitho yase
Newcastle. Yeah, the boys.
Ase ukumthinta uzaku
uzwile. Ngisho ngigama.
Uthe ukuyithu uzaku, uthe ukuyithu uzaku, uthe ngeke ashaye iflop yena njengemabala isayinwe uDupont. Uthe ukunyakazisa uma
Hey, angishonga lutho, angishonga gama la muntu.
Hey, usishiye inkingeni.
Hey, sibo, hey, yazi nje.
I'm need beat yakhe nje.
Okay, ladies and gentlemen, boys and girls. Fana ka gogo sine beauty.
Yeah, man.
Let's go.
Athi sibo. Hammer still stand up.
Ngiyakuzwa la. Manje wahlele students sobukhosi uyikroko kro. Ha? Success.
Yeah, man.
So one of a car chicken bone.
Artist repair, mfe.
Hey.
La ngikuyise pet center ke streets sibo.
Asibangene njalo.
Thank you, Dan. Asi. Pe. Ey, qala ngezolo mangisusa iblock bra wama, qala ngizolo kudala ngicikica gas lami, manje kubova amehlo kudala ngishisisa le bayizan, fana ka gogo, yes now it's my time, kimfaka isipopho bayizan yongo pumpkin, wama lyric inhliziyo ibithi nabu yasana, nasikhokha still need some more shine, ngibhala inyongo khansi ngifuna ukubaba ngenkani ngibodlo zimbodla nendonga chaze ku producer wami, akulula ukuflopa khona umfethu kwesokudla, saluthi gurungana uzakwe no bahlasele hammer still badonsa le kruka nawa wanna blow up kwe plane na madela kufa east the west akudlalwa kushawa le ngoma iskimo best manje kuthiwa ngiyachoma bathi come down as if ngiskomora kusofa umfana kagogo uzoprova lapha ngena ngangokubotsha mina ngumrepo bhala ngoba efuna inyuka wena ubhalela ama comment ko Facebook ebaba kuyasetshenzwa indoda izodle zayithukuthuku shuthi ngiyazama ikasi langiphakamisa bheka neminyaka idlulile kweyesikhombisa Hlofa ngenkani le commercial ngoyikhombisa mangayeka manje umotsepa ngagqiqo umashonisa. Look at me now I'm raising the bar higher. Moving the crowd izabanye behwaya. Kusuka umihlahli mic mangibamba ngicalculator wemfit engifanele ukubala. Ekahle kahle bengifuna ukuba simple. Kula mapazi ngikijime ngibe gentle ngabhala ngidini noma wengcosi nesimo sabasimbi. Abheke manje ngikhiphe ivari kade bengayiboni. Ukuthi uyihlathi njengoplumbo ukhiphe indle ngompompi. Bheke stradini igama lami ngeke ngalitholi. Kufana kagogo bacindezela njengetompa. Kufuneka impiko ukuze bakubone ukuthi winyuni. Nanko wempela obenza bashaya urepeat. Lo 100 bars nawe ukwenza ubona ukofit. Ihammer still nomasho. Yazi kuphuma ihit. Akufuneka icaster oil nami ukuze ngidrop uish. Nogada leni fight yamabhubesi. Okwamakatshana kume ferry kungasondeli. Nowando kwamathephu kungaphusheki ngakhiphi igijimani. Manje amajita asuvalweni. Ngiphethe zami wena uba nozokulekelela. Uzuncame kwibhithi ngihamba ngitele bhela. Khalingani mike mangibambe ngendlela. Ngisikhimo thazani ngisiphethe ihlathi ngalibalekele. Sondele duze ngikuthelele ngedopness. Ukhiphi tape nama hits baba no stress. Ufojeli diamond ubhide kwibrokness. Uchoma ngokuduma ngakini with an empty pocket. Udlala uKendrick no papoose before upala. Ngilalela uSipho Gumede still ngikwenza ukucwala. Bincela kancane khona mina umlomo uvala. Ngidli ngespoon ngenza iflow mfana hamba ubhale. Ngenza umthembile umuzwe ngathi ushaya uda. Ingakho ngikhethiwe iskill isikhuliswa abada. Ngamhla kufeziwe ngifuna ukushiya umhlaba ujafe. And le under pressure yona engihlukisile komasaka. And ngiyabhala ke lapho kangiforce man. Kusukela kudala I've been rapping like no one. Kukhala igitari kuphuka ngenot sun. Manje ngiyakhombisa ke sengiready for le commercial. Phetho njandini onkulunkulu basestradini. Sikuluma ungakini izinja zami awunashadini. Usadla amaspin siphathi niphi ngude jazzini. Awuthengi indida nawe uzoba imanage nolayini. Lakusenkambini nogenge kalunge fieldini. Usabuza yini ngathi khanda ufike egemini. Ngalo mculo yazi kumele ngene ukudla ekhishini nobrika. Khokha umoya ungatyatazeli. Nami indlala eyenza ngifale ngingathetheleli. Mphakamisa ikasi lami flege emoyeni. Usathane odala ukuthi ngikwazi iphepha ngepeni. Okay ke sengiyazi bangidlela umona. Ingoma zami zidla ubhedu uma kulambe bona. Ngisuke ngishaye i-overtime ebeshaye ibhonya. Ngenza ingamlingo nami isikhali enginikezwe sona. Fasi booze nema-ola ngikufaka estradini. Phela inhloso ukhanda idola kwanti ama-digits. Ngihlehlise o-drake ibukhoma neswege lokushini. Ngibridge akube kanye click clack bakhale ngonina. Kade ungavumi bakubhayizise. Ngoba uzobona amakhalo ngeke ubafise. Bande ngomlomo kanti ngesikili ekhlwile. Umkhaya nenkawuza esithawa woza ngikulayithise. Nami ngiyathukela ke mangizothi ukubheka emuva. Ngoba izolo bengumshana bethi ngiyagula. Manje sebethatha u-5 fele out iyacula. Ubheke noma wencosi yakho useqala ukucula. And life is the only hard game engena pause. Phendigisa ngapha nangapha ungena choice. Bathi awuphumanga nemanuali and ivari boss. Ingakho ngithatha ama-chance ngoba ukufa ngesicrosse. Muva shift amxhaka lana kuyasheshwa. Buko wesagrise faka umoya epusha ithesha. And akuna fixture la ne-BTC yophela. Ungithole ICU kule track ngigula ngedwa. Bravo na beat ngigula ngedwa. Yeah man.
150
kula ngedwa. On the beat la ngigula ngedwa. Yeah, I'm still standing.
Ngigula ngedwa.
So far still stand up. I'm still stand up.
Mfana koko ngena mabhasi senkingini.
Ulimele.
Ayi bala kagogo lelinje gentlemen sibonga kakhulu bala kagogo man. Yo nice.
Ngiyabonga mfisi
ngiyabonga. Bakuthola kanjani abantu online?
Umuntu uyamchecka lapha umfana kagogo SA on Facebook khona ipage lapha yalenza kahle kakhulu 13k followers kumina kungabukeka kungathi kuncane mhlawumbe komunye umuntu ogudla ko 100 kumina cool because I'm coming out of nowhere. Kube khona umfana kagogo SA on Instagram, kuba khona umfana kagogo SA_SA on Twitter, umfana kagogo SA na ku Instagram. Ula ngithola khona.
So khona kunye before sikudedele.
Khona ingoma engiphushayo imali ningi featuring uBravo it's a new single. It's out there ama visual akhona khona. Uyawathola lapha kwi page mozo hlehla ne page uyawathola ama link la uzokwazi ukuthokozela khona umusic wami mfethu.
Ah no.
It's out in all digital platform.
Bruce bonga kakhulu mfethu.
Ngiyabonga nani ukuthi bafethu ningamukele ekhaya nize. Kayi ngagcina nini ukuba la iduze kwale microphone.
Yeah, uthi kuzohlephula.
Hey wemfethu bese ngifa na uvalo sengithe ukukhululeka.
Azothi bangokungaphakathi.
wemfethu sithi ukukhule.
Yabonga kakhulu bafethu nokungamukela. Thank you kakhulu.
Nice.
Njalo umgcibelo kusukela ngo9 kuya ku12.